kuchokera ku Airtel Money tsopano mutha kulipira school fees ndi Airtel Money ku school ina iliyonse yomwe ili ndi account ya Centenary Poimba star 211 hash sankani 8 school fees payments sankani 1 saint fees ndi kusatira ndondomeko so satira ndipo mozalandira SMS yokudziwisani kuti zatheka Airtel Money ya changu yotetezeka yopanda malire.